kaseera kati owedde munamaanyi abalala bo bakulakulana gwe nayeera byagaana wagezaako n'okukozesa eddogo wayongera kwesiba
kati manya ati awali Katonda tewali mbeere tekyuka kuba akabibe bizibu bitya tuva Katonda wo olaba yamuya nasalo eyali amaze okufa ati kwata nafa
abantu bajje mu nfuufu banji n'abawa obulamu obweyagaza abalala bajje mu kunyoomwebwa banji n'abawa ebitiibwa Katonda atasosola bantu lwaki tomusaba naawe n'akuwa yigaava mu kulimbibwa sitaani eyajja okutta yigaava mu kulimbibwa sitaani eyajja okubba obaddogo bandwadde tubitya teri ddogo kuyisirayiri likola omusaayi bwe tugukoola gutubikeera gututaasa akabi konna alivaya kuyambe buli omwali chewunya Katonda lwalivaya kuyimuse buli omwali kwewunya wesaba lindirira mukama olunakulu lulija omugwagwa yagamba ntirero buzibye tebulicha era bwatyo yagamba nti omusana gwase tufude naye abesiga mukama tugamba nti kiwedde abesiga mukama tugamba nti kiwedde era nga kiwedde
www.mp3ugandanmusic.com